Hallelujah.
Tunajua tu. Tunajua tu ni nani Rico. Bam bam. Bam bam. Bam bam bam.
Big up yourself.
Bluetooth device is ready to pair. Na kuna ule demi na mcheki tu there. Ameketi kwa kiti, amedunga mini. Oh my god, lazima nicheze fiti. Mina mfikia, na muambia. Na itwa crazy na mini mekukufia. After that bia na muagizia. Zake zinashika hadi ananiambia. Niko na Bluetooth, situ connect. Tutoke huku twende home direct. Hiyo kebo mina dai kuitest. Manze unicharge hadi 100%. Hari crazy nikabambika. Semi-finals pana Johnny Shafika. It's ready to pair mini kawika. Hakuna zenda ni Bluetooth inashika. Wala la la la.
Shika blue moon, ey. Ni wenyewe pozo natoka Kisumu. Hiyo us us inawasha dudu. Pike Kiswahili asikie kizungu zungu. Cheki, nina asali na sitoki na nyuki. Kama ni ball, mi upiga nganduki. Soko kwa mic, unaweza uliza mbuvi. Nama upike, nimekam na kuni. Sija over but bado anagawa. Kichabi DM, super nina power. Imeoga, tunashawa sawa. Misi Adam, but nimekam na hawa. Ujana sujuzi. Miuka mkasi kuji. Uko thick Uji Python C Black Mamba kawa studio.
Look at me wise. Look at me wise. Look at me wise. Wise is look at you there. Look at me wise. Look at me wise. Look at me wise. Wise is connected.
Chali anadhani mini Bluetooth. Nza mdump ni mflash kapupu. Anadhani amenipa majuju. Watani marineta ni chinje kakuku. Mini mjanja siyezi kupea. Ata ukiwasha hotspot flasher. You're not my type atuwezi kupea. Get out of here man, I don't care. FYI mini fuckboy resistant. Ata ukijifanya weni persistent. Tuko wengi mina joni na assistant. Kambali na mibida boss keep a distant. Usinipe ma pressure. Ata kama una mali na pesa, sura personal, buda boss ujaweza. Bluetooth device haiwezi kupea.
Wala la 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 la.
Look at me.